555. Drama. Drama, life picha bwana. Kama jana so wakika na pigana sana. Drama, sina jina sio star kama Black Vampire, tagi kibiashara shima pesa lana. Usingizo pono atulali bana. Vipi ukisikia na tisha sana. Drama, sio alufu ya pesa, nipe changu na sepa kuna mishe. Mina cheka drama. Drama, hadithi hadithi, yeah. Utamkolea, utamkolea, 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 hadithi hadithi, yeah. Utamkolea, utamkolea. Pen deal, masela. Sina stress na chowaza, nimi loves na hela. Drama stories za mtaa, pose kamela. Sio mchizi wa usoni, ni mchizi kisela. Kitasa ficha sili, kitasha vunga. Sio chipsi funga, drama kiss kiss la Yuda. Buda, drama, undo kwa kuchana. Rafiki sio muda, si tunaishi kinyama. Nyama, nafuta jasho, nashtuka baron kwa macho. Mdedri,
busy kama ATM ya michakato. Nafuta jasho, nashtuka baron kwa macho. Mdedri, busy kama ATM ya michakato. Drama,
hadithi hadithi, yeah. Utamkolea, utamkolea, 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 hadithi hadithi, yeah. Utamkolea, utamkolea. Assassination record, yeah. All I believe is miracles. So let me do the business straight to the bank, yo.